Go ahead. Okay.
Brother Barnabas is getting a double workout today. He's preaching two sermons. His voice may get tired. I have greatly enjoyed Brother Paul's preaching this morning. And pray that the same spirit that was with him might also be with me this morning. And with you. It is needful when we preach God's word that the Spirit of God fill us. But it's also necessary that the Spirit of God fill you, that you might hear with your spiritual ears, and that you might love and enjoy the things that you hear. Brother Paul has mentioned many things this morning. He has stirred my mind to many thoughts. But if I can for a little while this morning, I would like to take and link two scriptures together for you. Last night I talked a little bit to you about... about the time when Jesus was walking from Jerusalem to the Garden of Gethsemane. That last night that Jesus was upon the earth, he talked to his disciples about loving one another. He said this was a new commandment that he was giving unto them, that they were to love one another as he had loved them, and that would be a sacrificial love, that people would be willing to lay down their own life for the one that they love. The Apostle Paul takes this same lesson and teaches us that husbands are to love their wives this way. And we tried to emphasize last night that this message was so important that Jesus repeated it three times as he walked with his disciples that night. The Apostle John thought it was so important that he would later repeat it to the churches. And so I would like to take that thought and turn to the second epistle of John. John says this in verse 4.
Sasa Yohana anasema hiki kitu kwenye mstari ule wa 4.
I rejoiced greatly when I found thy children walking in the truth.
Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli.
As they have received commandment from the Father.
Kama vile tulivyopokea amri kwa Baba.
It is very important for us as God's children.
Ni muhimu sana kwetu kama watoto wa Mungu.
That the way we live, the way we walk,
kwa namna ambayo tunaishi na namna ambayo tunaenenda,
matches the things that we profess.
Zifanane kabisa na vile vitu ambavyo tunavionesha.
That is why Jesus,
na ndio maana Yesu,
we commanded his children,
aliwaamuru watoto wake,
to walk in these ways,
kutembea katika njia zake,
and not just talk about these ways.
Sio tu kuziongelea njia zake.
That is the reason John would say,
hiyo ndo sababu hata huyu Yohana naye anasema,
that he greatly rejoiced,
kwamba anafurahi mno,
when he found his children,
kwa kuwa anaona baadhi ya watoto,
walking in the truth,
wako katika kweli.
I can say as a father,
ninaweza nikasema mimi kama baba,
If we think about the scriptures in Proverbs,
kama tukifikiria vile vifungu vya kitabu cha Mithali,
it tells us that we're to train up our children.
Mithali anatuambia kwamba inatakiwa tuwafundishe na tuwalee watoto wetu
in the way that they should go.
Katika njia ambayo wataenda.
It is our job.
Huo ni wajibu wetu.
To train them up.
Kuwafunza.
And teach them.
Na kuwafundisha.
How to live the best life.
Namna ya kuishi maisha bora.
Not the best life as the world would teach.
Sio maisha bora kama vile ambavyo wangefundishwa huko duniani.
But the best life as God's word would
teach. Lakini yale maisha bora ambayo Biblia ndio inayafundisha.
So John could say.
Kwa hiyo huyu Yohana alitafuta na akasema.
He greatly rejoiced to hear that his children.
Anafurahi sana kuona watoto wake.
Were walking in the truth.
Wanatembea katika kweli.
And as we look at that this morning,
sasa tunapotazamia hiki kitu hapa asubuhi ya leo,
I want to link that scripture,
nataka niunganishe hichi kifungu,
to a verse in 2 Corinthians,
katika mstari mwingine wa Wakorintho wa
pili, chapter 5,
sura ile ya 5,
verse 17,
mstari ule wa 17.
Therefore, if any man be in Christ,
hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo,
he is a new creature,
amekuwa kiumbe kipya.
All things are passed away.
Ya kale yamepita.
Behold, all things are become new.
Tazama yamekuwa mapya.
When we're born of the Spirit of God,
tunapozaliwa katika roho ya Mungu,
we have a new creation inside of us.
Tunakuwa tuna uumbaji mpya ndani ya nafsi zetu.
And there is only one creator.
Sasa kuna muumbaji mmoja tu.
And that is Jesus Christ our Lord.
Ambaye ni Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu.
And if any man be in Christ,
sasa mtu yoyote ambaye anakuwa ndani ya Kristo,
he is a new creature.
Anakuwa ni kiumbe kipya.
The Bible talks about
Biblia inazungumza kwamba
when God created the first man Adam,
kwamba Mungu alipomuumba mtu wa kwanza kabisa yule Adam,
and he brought all the creatures before Adam,
na akaleta viumbe vingine vyote kabla ya Adam,
for him to name them,
ili yeye aweze akawapa majina,
and he found that there was no creature for the man,
na akaona kwamba hakuna kiumbe kama binadamu.
Adam was just one.
Binadamu alikuwa ni Adam peke yake.
But and he was alone.
Na alikuwa mpweke.
So God caused a great sleep to fall upon Adam.
Sasa Mungu akauleta usingizi mzito uwe juu ya Adam.
And he reached inside Adam.
Na akaweza kuingia ndani ya ubavu wa kushoto wa Adam.
And took a rib from his side.
Na akachukua pale mbavu kadhaa kutoka kwa Adam.
And from that rib he made the woman.
Kutoka kwa ule ubavu ule aliochomoa ndio akamtengeneza mwanamke.
And gave her to Adam to be his wife.
Na akamchukua huyo mwanamke aliyemtengeneza akamkabidhi Adam mwenyewe tena.
In this sense.
Sasa kwa maana hiyo,
that woman was inside the man.
Huyo mwanamke alikuwa ndani ya mwanaume.
And in the same sense as Christ's bride.
Ndio maana hiyo hiyo kama sisi wa bibi harusi wa Yesu Kristo.
The Ephesian letter.
Katika ule waraka wa Efeso.
Tells us that we were chosen in Christ.
Inatuambia kwamba tulichaguliwa katika Kristo.
Before the foundation of the world.
Kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu.
Therefore, if any man be in Christ.
Ili kwamba mtu yoyote ambaye anakuwa katika Kristo.
He's a new creature.
Awe kiumbe kipya.
All things are passed away.
Yale mambo yote ya nyuma yanakuwa yamepita.
Behold, all things are become new.
Mambo ya zamani yote yanakuwa mapya.
It doesn't mean that the old man is totally gone.
Haimaanishi kwamba mtu mzee sasa inamaanisha amepotea.
But we have a new outlook on life.
Lakini ndani ya maisha yetu tuna mtazamo mwingine mpya kabisa.
Because God has placed a new creation down inside of us.
Sababu Mungu ameweka uumbaji mpya ndani ya mioyo yetu.
It is Christ in you.
Ni Yesu Kristo yuko ndani yako.
The hope of glory.
Tumaini la utukufu ulipo.
The reason we have a hope of being in heaven.
Unajua ndo maana tuna ile tumaini la kwenda kule mbinguni.
It's because God raised Jesus Christ from the dead.
Mungu aliweza kufufua Yesu Kristo kutoka katika wafu.
And that same Christ lives inside of you.
Na huyo huyo Yesu ambaye anaishi ndani yangu.
He is that new creation inside of you.
Yeye muumbaji mpya katika ndani aliyekuwa ndani yako.
If any man be in Christ.
Sasa mtu yoyote ambaye anakuwa ndani ya Kristo.
He's a new creature.
Maana yake huyo mtu ni kiumbe kipya.
Behold, all things are passed away.
Tazama mambo yote yanakuwa yamepita.
Behold, all things are become new.
Na mambo yote ya kale yanakuwa mapya.
And all things under consideration by this verse are of God,
ni mambo ya Mungu,
who hath reconciled us to himself
ambaye alitupatanisha sisi na nafsi yake,
by Jesus Christ,
kwa Kristo Yesu,
and hath given to us
naye alitupa
the ministry of reconciliation.
Huduma ya upatanisho.
It is not my job to reconcile your sins,
sio kazi yangu mimi kupatanisha wewe dhambi zako,
for heaven's fair world,
ili uweze kuishi maisha mazuri hapa duniani.
Jesus Christ reconciled your sins.
Yesu Kristo ndiye aliyezipatanisha dhambi zako.
By his blood on the cross.
Kwa ile damu yake iliyomwagika msalabani.
But Jesus Christ gave us the ministry of reconciliation.
Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye alitupa hii huduma ya upatanisho.
Because our job,
kwa sababu kazi yetu,
is to teach men what Jesus Christ did for you.
Ni kufundisha watu kitu ambacho Yesu alikifanya kwa ajili yetu.
And teach you that he is the way.
Na kufundisha kwamba yeye ndiye njia.
The truth and the life.
Kweli na uzima.
My preaching cannot reconcile you for heaven.
Mahubiri yangu hayawezi yakapatanisha dhambi zako na uweze kwenda mbinguni.
Your belief in my preaching will not reconcile you.
Lakini unaamini yale mahubiri ambapo ninakuwa nakupatanisha kupitia hili neno.
Your confession will not reconcile you for heaven.
Kutubu kwako wewe hakuwezi kukufanya wewe uende kule mbinguni.
The only thing that could pay your price and place you in heaven.
Kitu pekee ambacho kinaweza kukufanya wewe uende mbinguni.
Was the blood of Jesus Christ.
Ni ile damu ya Yesu Kristo.
Which he shed for our sins.
Ambayo aliimwaga kwa ajili ya dhambi zetu.
Therefore, because he has given this ministry of reconciliation.
Sasa kwa sababu hiyo alipotupa hii huduma ya upatanisho.
He says in verse 19.
Anasema pale mstari wa 19.
That God was in Christ.
Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo.
Reconciling the world unto himself.
Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake.
Not imputing their trespasses unto them.
Asiwahesabie makosa yao.
And he hath committed unto us the word of reconciliation.
Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
God was in Christ.
Mungu alikuwa ndani ya Kristo.
And we were in Christ.
Na sisi tulikuwa ndani ya Kristo.
And he reconciled us there on that cross.
Kwa pale Yesu ndo alikuwa anatupatanisha pale msalabani.
And now he's given us the word of reconciliation.
Sasa sisi anatupa hili neno la upatanisho.
Not the work of reconciliation.
Sio kazi ya kupatanisha.
Jesus Christ did the work of reconciliation.
Yesu peke yake ndo alifanya hii kazi ya kutupatanisha na Mungu.
But he gave us the gospel of Jesus Christ.
Lakini akatupa hii injili ya Yesu Kristo.
To share with his children.
Ili tuweze kuwapa na kuwasambazia wenzetu watoto wa Mungu.
Who are new creatures in Christ Jesus.
Ambao ni viumbe vipya ndani ya Yesu Kristo.
Being raised from dead and trespasses and sin.
Ili waweze kuinuliwa na kufufuka katika dhambi.
To a new life in Christ Jesus.
Wawe katika maisha mapya ya Yesu Christo.
And he says, now then, we are ambassadors.
Na anasema sasa basi tu wajumbe
for Christ.
Kwa ajili ya Kristo.
As though God did beseech you by us.
Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu.
We pray you in Christ's stead.
Twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo.
Be ye reconciled unto God.
Mpatanishwe na Mungu.
Seems like a paradox when we read it in the scripture.
Sasa hivi vitu vingi vinakuwa kama fumbo fulani.
That Christ says he was the one that reconciled us.
Yesu anaposema kwamba yeye ndiye aliyetupatanisha sisi.
And then he says, be ye reconciled.
Na pale anasema ninyi pia muwe upatanisho.
We need to be reconciled within our minds and within our hearts.
Inatakiwa sisi tujipatanishe kuanzia akili zetu na mioyo yetu.
That Jesus Christ finished the work on the cross.
Kwamba Yesu Kristo alimaliza ile kazi pale msalabani.
And therefore we have peace with God because of him.
Kwa sababu hiyo tunakuwa tuna amani kwa sababu ya ile kazi.
And he's called for us to be ambassadors.
Na ametuita ili sisi tuwe wajumbe, tuwe mabalozi.
The apostle Peter says in 1 Peter, I think.
Mtume Petro anasema katika ule waraka wake wa Petro wa kwanza,
that you and I are strangers and pilgrims in this world.
Kwamba sisi mimi na wewe ni wageni na wapitaji katika hii dunia.
In other words, this world is not our home.
Kwa maneno mengine, hii dunia sio kwetu.
We are just wanderers here in this world.
Hapa duniani sisi ni wapitaji, ni kama watalii.
But our world, our home lies above.
Na nyumbani kwetu ni kule juu mbinguni.
So we are strangers here, but the Old Testament talked about strangers.
Kwa hiyo hapa duniani sisi ni wageni kama inavyonenwa kwenye Agano la Kale.
God called upon the children of Israel.
Mungu aliweza kuwaita wale wana wa Israeli
to be good to the strangers.
Wawe watu wema kwa wageni.
Talking about those people of other tribes.
Walikuwa wakizungumzia watu wengine kwa makabila mengine.
with the Israelites.
Ambao walikuwa wameamua kuishi na wale wa Israeli.
While they wandered in this world.
Ambao walipokuwa kishangani kama wapitaji tu hapa duniani.
So Peter says we are strangers and pilgrims.
Sasa Petro anasema kwamba hapa duniani sisi ni wapitaji tu.
Because this world is not our home.
Kwa sababu hapa duniani sio kwetu.
Do you understand what an ambassador is?
Unaelewa ubalozi wetu uko wapi?
The US has an ambassador here in Tanzania.
Nchi ya Marekani ina ubalozi hapa nchini Tanzania.
He is the representative of the United States.
Kwa hiyo yule balozi pale Msasani ndio anawakilisha Marekani nzima hapa Tanzania.
In a foreign land.
Katika hii nchi ya ugeni.
Tanzania has ambassadors.
Na sisi Tanzania tuna balozi wetu kule Washington.
They reside in Washington.
Ambaye anaishi kule Washington.
He was ahead of me.
Kwamba nafahamu hivyo.
Yeah, Tanzania has ambassadors in Washington.
Kwa na sisi tuna balozi wetu aliyeko kule Marekani Washington.
They are strangers in a foreign land.
Sasa kule nchi ya ugeni kuna wageni ambao kule sio nchi yao.
But they're there to represent the Tanzanian people.
Kwa wapo kule kuiwakilisha nchi yetu.
In a foreign land.
Katika ile nchi ya ugeni.
So Christ Paul says we are to be ambassadors.
Sasa Petro naye anasema kitu hicho hicho kwamba sisi ni mabalozi.
Because we're in a foreign land.
Kwa sababu tupo katika hapa duniani, hii ni nchi ya ugeni, sio
kwetu. This is not our home.
Hapa sio nyumbani kwetu.
But we're to represent the homeland.
Sisi tunaiwakilisha nchi yetu iliyoko kule mbinguni.
I'm expected in this world.
Tunaweka kitu ambacho tunakiwakilisha, tunakitarajia hapa duniani.
To act and live like my home is in heaven.
Tunaishi na kufanya kama vile ambavyo tungeishi kule kwetu.
That is how I best represent my home world.
Na hivyo ndio mnavyotakiwa tujiweze kuwakilisha nchi yetu ya mbinguni kama nchi yetu.
I believe part of our ambassadorship, and I'm talking about all of you and me.
Hapa nazungumza kuhusu ubalozi, kwa tunazungumza kuhusu sisi wote hapa.
We can tell others about our homeland.
Kwa sababu sisi wote ni mabalozi, tuwaambie wengine kuhusu ile nchi yetu ya kule mbinguni.
And we can live like heaven is our home.
Yaani kwamba tuishi kwamba mbinguni ndio nyumbani kwetu.
While we're in this foreign world.
Tunapokuwa katika nchi ya ugeni hapa duniani.
So John said.
Sasa Yohana anasema.
He rejoiced greatly.
Anafurahia mno.
To hear his children walked in the truth.
Kuona watoto wake wanatembea katika kweli.
By walking in the truth.
Kutembea katika kweli.
They were representing the way, the truth, and the life.
Wanawakilisha ile njia ya kweli, uzima na haki.
They were representing their homeland.
Wanaiwakilisha nchi yao ile ya kule mbinguni.
While they walk here in this world.
Ambapo wanakuwa wakiishi katika nchi ya ugeni hapa duniani.
I know as I have trained my children.
Na mimi najua kabisa nimewafundisha watoto wangu kule nyumbani.
And my youngest now is my son.
Sasa mtoto wake wa mwisho Darrell, mtoto wake wa kiume.
He is 32 years old.
Ana miaka 32 mtoto wake wa mwisho.
And it pleases me greatly these days.
Kila siku anawaga anamuomba baba yake.
To see the life that he's living.
Ili huyu baba yake aweze kuyaona maisha ambayo mtoto wake anayaishi.
And that he paid attention to the teaching that I was giving him as a young man.
Na kwamba yani anataka yule mtoto wake aoneshe kabisa kwamba baba mafundisho ulionifundisha nilipokuwa kijana sasa ninayatendea kazi.
And that he is following in the ways that I tried to teach him.
Na kweli yule kijana anafuata njia zote ambazo alifundishwa na baba yake.
Is not this true of all parents?
Huo ndio ukweli kwa wazazi wote.
That it pleases them to see their children following their instruction.
Kwamba inawapendeza wazazi wote waone watoto wao wakipita katika njia walizokuwa wakiwafundisha.
It greatly pleases our heavenly Father.
Hivyo hivyo pia Mungu inampendeza sana sisi tukifanya anayotufundisha.
When he sees us following in his way.
Anapotuona sisi tukifuata njia anazotufundisha.
Our following in his ways.
Katika kufuata njia zake.
Does not make us children of God.
Haitufanyi sisi tuwe watoto wa Mungu.
But it declares that he is our heavenly Father.
Lakini inatutambulisha kwamba yeye ndiye baba yetu wa
Mungu. By how we act and live.
Kwa vile ambavyo tunatenda na kuishi.
Let's turn over to the book of Ephesians.
Hebu turudi pale kwenye kitabu cha
chapter 4.
Waefeso sura ya 2.
In the 4th chapter of the book of Ephesians.
Katika sura ya 4, ile Waefeso sura ya 4.
The apostle Paul told the church in Ephesus.
Mtume Paulo alikuwa akiliambia kanisa la Efeso
that God had given the church many gifts.
Kwamba Mungu ametoa karama nyingi sana pale kanisani.
He said he gave some apostles.
Anasema kabisa wapo mitume.
And some prophets.
Na wapo manabii.
And some evangelists.
Wapo wainjilisti.
and some pastors and teachers.
Wapo wachungaji na walimu.
The Bible tells us,
Biblia inatuambia,
that the law and the prophets were until John.
Kwamba sheria au karama ya unabii ilikuwa juu ya Yohana.
And since that time the kingdom of heaven is preached.
Tangu kipindi hicho ufalme wa Mungu ulikuwa ukihubiriwa.
And every man presseth into it.
Na kila mtu tangu kipindi hicho amekuwa akiteswa na kusulubiwa kwa ajili ya kutangaza ufalme wa Mungu.
Since the time of John the Baptist to Jesus Christ.
Tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka Yesu Kristo.
The kingdom of heaven is being preached.
Ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni umekuwa ukihubiriwa sana.
John came preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand.
Yohana Mbatizaji alikuja duniani na kuhubiri kwamba tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu tuko nao.
Jesus Christ came preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand.
Na Yesu Kristo alipokuja akahubiri kitu hicho hicho, tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu upo mkononi mwetu.
The apostles were sent out preaching.
Sasa wao mitume wote walitumwa huko nje wahubiri kitu hichi hichi.
That the kingdom of heaven is at hand.
Kwamba ufalme wa Mungu wa mbinguni upo mikononi mwetu.
The prophets had come to an end.
Manabii wakaenda wakaisha.
And now new gifts had been brought on the scene.
Sasa ile karama ile zawadi imeletwa.
Apostles were used by Jesus Christ.
Wale mitume walikuwa wanatumiwa na Yesu Kristo.
To begin to spread the gospel throughout the world.
Wakaanza sasa kutembea duniani na kueneza injili.
And the apostles brought along preachers and teachers, pastors and teachers.
Na wale mitume na manabii wakaanza kuambatana na wachungaji na wainjilisti katika kueneza hiyo injili.
Such as Timothy and Titus and Philemon.
Kama vile wainjilisti, kama vile wakina Tito, wakina Timotheo na wengineo, wakina Philemon.
That they might preach the gospel to us.
Ili waweze kuendelea kueneza injili kwa ajili yetu.
And all of these gifts.
Sasa hizi karama zote.
The Bible says here in Ephesians.
Ambazo Biblia inatuambia katika kitabu hiki cha Waefeso.
Were given for one reason.
Zimeletwa kwa sababu kuu moja tu.
They were given for they were not given to save people for heaven.
Karama hizo tano hazijaletwa ili ziweze kuokoa watu waende mbinguni.
Verse 12 says this.
Mstari wa 12 inasema hivi.
They were given for the perfecting of the saints.
Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu.
For the work of the ministry,
hata kwa kazi ya huduma,
for the edifying of the body of Christ.
Kwa kazi ya huduma itendekwe hata mwili wa Kristo ujengwe.
Our job is gospel ministers.
Kazi yetu ni huduma ya injili.
Is to preach the word of God to you.
Ni kuhubiri neno la Mungu kwenu.
And the word of God to you,
na neno la Mungu kwenu,
should be to the maturing of God's children.
Inatakiwa liwakuze na liwe mbolea kwa watoto wa Mungu.
That word when it says for the perfecting of the saints,
ndio maana inasema katika kuwakamilisha watakatifu.
It's talking about the maturing of God's people.
Anamaanisha katika kuwafanya wakue iwe kama mbolea na chachu kwa watoto wa Mungu.
In other words, God wants to see us grow up.
Ina maana kwa lugha nyingine Mungu anataka sisi aone tukikua.
And be no longer children tossed to and fro by every wind of doctrine.
Ili tusiwe kila siku ni watoto tunadumaa tunaendelea kutambaa katika mafundisho.
But that we might know assuredly what we believe.
Lakini inatakiwa tu tuna uhakika kwa kile ambacho tunakiamini.
So God has given the gospel ministers, the pastors and teachers.
Sasa Mungu ametupa hizi karama tofauti katika injili.
To teach you as God's children.
Kuwafundisha kama watoto wa Mungu.
Grow up.
Sasa inatakiwa mkue.
Grow up.
Kueni jamani.
When I was teaching my children.
Nilipokuwa nikiwafundisha watoto wangu.
I wanted to see them grow up.
Nilikuwa natamani sana niwaone wakikua sasa.
I wanted to see them mature.
Nilikuwa nataka niwaone wakiendelea kukua na kupanuka kimawazo.
And act like an adult.
Wawe wanafanya kama vile watu wazima.
And God wants to see his children.
Na Mungu anataka hivyo hivyo aone watoto wake.
Grow up in the teachings of God.
Hebu kueni katika mafundisho.
And be mature.
Na mwe wakubwa mkue mlijue neno.
And walk like children of God.
Mtembee kama watoto wa Mungu.
And he says these gifts were given for these reasons.
Na anasema kabisa hizi karama zimeletwa kwa sababu hii.
For us to mature.
Ili sisi tuweze kukua.
For us to learn how to minister to other people.
Ili sisi tuweze kuwa watumishi kwa watu wengine.
The work of ministry is not just for the pastor teachers.
Kazi ya utumishi sio tu kwa ajili ya wachungaji
pekee. It's for each of us.
Ni kwa watu wote hapa.
As we go out and minister to the friends and neighbors.
Tunapoondoka hapa na kwenda kuwafundisha majirani na marafiki.
As we go out and love our neighbors.
Na vile vile tunapotoka nje huko na kuwapenda majirani
wetu. And as we love one another.
Na vile ambavyo tunapendana sisi kwa sisi.
We are to minister God's grace to each other.
Inamaanisha hapo tunaitumikia neema ya Mungu.
We are to minister love in times of sorrow.
Manake hapo tunaitumikia katika hali hali ya huzuni na kujuta.
We are to minister strength in time of need.
Inatakiwa tuwe tunahudumia katika wakati wa kuhitaji.
And we may even have to minister rebuke in the time of sin.
Inatakiwa pia tuendelee kukemea katika nyakati za dhambi.
Because by these things we show that we love one another.
Kwa sababu kwa namna hiyo tunaweza tukaonesha kwamba tunapendana sisi kwa sisi.
And that we love our God.
Kwamba tunampenda pia na Mungu wetu.
By showing and sharing this with other people.
Kwa kuonesha na kuwapenda watu wengine.
And being ambassadors for Christ.
Na kuwa mabalozi wa Yesu Kristo.
So he wants us to be teach you to mature.
Kwa hiyo anataka tuwafundishe kukua.
To go out and minister to others.
Kwenda nje na kuwa watumishi wa watu wengine.
To edify the body of Christ, the spiritual man.
Kurekebisha na kujenga mwili wa Kristo.
Till we all come.
Ili sisi tuweze kukuja.
He wants to see us to come to a unity of the faith.
Anataka sisi sote tuwe pamoja na kukaa kwa umoja.
He wants to see us to be one heart, one mind, one soul.
Anataka sisi tuwe watu wa moja, nafsi moja na tuna nia moja.
God's children here at the church at Dar es Salaam.
Watoto wa Mungu sisi tuliopo hapa Dar es Salaam katika
kanisa. Need to be thinking alike.
Inatakiwa tuwe tunafikiri kitu kimoja.
Need to be walking alike.
Inatakiwa tutembee pamoja.
Because we are to be of one mind and one spirit.
Inatakiwa tuwe kama kitu kimoja na tuwe tuna roho moja.
In the knowledge of the Son of God.
Na katika hekima ya mwana wa Mungu.
Till we become a perfect man.
Ili sisi tuwe watu tuliokamilika.
And that doesn't mean without sin.
Hiyo haimaanishi kwamba bila dhambi.
But a mature man.
Lakini uwe mtu uliyekua unayejitambua.
Because he wants to see us become.
Kwa sababu anataka aone kwamba tunakuwa.
A measure of the stature of the fullness of Christ.
Amen. Kuwa kipimo cha ule utimilifu wa ile imani yake, imani ya Yesu Kristo.
Have you ever seen a statue of some person?
Umeshaweza kuwahi kuona sanamu ya mtu imewekwa?
Maybe a large statue.
Hebu tupate picha ile sanamu ya askari pale posta ile. Wote tunaifahamu ile.
Think about Jesus Christ.
Hebu mfikirie sasa Yesu Kristo.
God says he holds the waters of the world in the palm of his hand.
Anasema alikuwa ana maji ya dunia katika kiganja chake.
He tells us that all of God's children are engraven in his hands.
Kwa anawaambia wale watoto wake wote ambao wanahitaji ambao anawamiliki.
Can you imagine how big those hands are?
Wewe unadhani kwamba Yesu ana mkono mkubwa kiasi gani kwamba anawamiliki watoto wake wote kwenye kiganja?
Our God is awesome.
Kwamba Mungu wetu ni mkuu sana.
Our God is beyond our imagination.
Mungu wetu ni mkuu kuliko hata fahamu zetu.
But God wants to see us become a measure of the stature of the fullness of Christ.
Mungu wetu anataka tuwe kipimo cha ile picha yake ya utimilivu wa imani yake.
There are those that teach that you can become a son of God.
Sasa kuna mafundisho mengi ambayo yanafundishwa kuhusu mwana wa Mungu.
Like Christ was the son of God.
Kama vile Yesu Kristo alivyo mwana wa Mungu.
I'll tell you these things are false.
Sasa nitawaambia kitu hiki kama ni uongo.
But we can become like him in the way we act and the way we live.
Hatuwezi kuwa kama Yesu kwa hii namna ambayo tunaishi na tunaenenda hapa duniani.
We're going to have communion in a little while.
Sasa baadaye kidogo muda mfupi tutakwenda kushiriki meza ya Bwana.
And after communion we will kneel down and wash each other's feet.
Na baada ya kuya meza ya Bwana tutapiga magoti wote.
By doing this, we're doing something like Jesus did.
Kwa kufanya hivyo inamaanisha tutafanya vile vile vitu ambavyo Yesu alivifanya.
And we see Jesus ministering to the sick.
Na tunaona kabisa Mungu Yesu alikuwa akifanya huduma kwa wahitaji.
And caring about those in need.
Na alikuwa akiwalea na kuwajali wale wenye uhitaji.
Jesus one time looked on a large crowd of people.
Yesu kuna wakati mmoja hivi aliweza kuangalia kundi kubwa la watu.
And he says he had compassion upon them.
Na Biblia inasema kwamba ilikuja huruma ndani yake.
Because they were like sheep without a shepherd.
Kwa sababu wale lile kundi lilionekana kama ni wachungaji, ni kondoo ambao hawana mchungaji.
And the field was white for harvest.
Na walikuwa lile kundi limejazwa kabisa tayari kwa mavuno.
Therefore he said we should pray.
Sasa Yesu anasema kwamba natakia tuombe
that the Lord of the harvest,
kwamba huyu Bwana wa mavuno,
would send laborers into his harvest.
Inatakiwa atende alete watendakazi ndani ya shamba lake.
We are his harvest as his children.
Sasa sisi ndio mavuno katika ile mbingu.
We need to pray that God would continue to send laborers.
Inatakiwa tuendelee kumomba Mungu aendelee kutuletea watendakazi.
Pastors and teachers.
Wachungaji na walimu.
That they might go out and spread God's word.
Ili waweze kwenda huko nje na kueneza neno la Mungu.
Throughout throughout Dar es Salaam,
nje huko hata zaidi ya Dar es
Salaam, throughout Tanzania,
nje ya Tanzania,
throughout East Africa,
nje hata ya Afrika Mashariki,
because God has many people out there,
kwa sababu Mungu ana watu wengi huko nje huko,
they would benefit greatly from hearing his truth,
na wote watanufaika hii neema ya kweli.
He already has many people.
Tayari Mungu ana watu wengi.
I remember in the book of Acts.
Nakumbuka katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
The apostle Paul was at Corinth.
Mtume Paulo alienda katika kanisa la Wakorinto.
And as he looked out across the city.
Sasa alipokuwa akiangalia, alipokuwa akipita katika ule mji wa Korinto.
Paul, the Lord told Paul.
Bwana akamwambia Mtume Paulo
that he was needed to stay there and labor.
Kwamba inabidi utulie hapo ufanye kazi ya Mungu.
Because the Lord had many people there.
Kwa sababu Mungu alikuwa na watu wengi pale mji wa Korinto.
Before he had ever even established the church there in Corinth.
Kabla hapo alikuwa bado hajaanzisha kanisa lake pale Korinto.
God had many people there.
Mungu tayari alikuwa na watu Korinto pale.
God has many people in this land and country and world.
Katika hata hii ardhi, katika nchi, katika duniani Mungu ana watu wake.
And he wants us to be ambassadors for the homeland.
Na anataka sisi tuwe mabalozi kule wa kule kwetu mbinguni.
Because we're new creatures in Christ Jesus.
Kwa sababu sisi viumbe vipya kupitia Yesu Kristo Bwana wetu.
And the old things have passed away.
Na vitu vile vya zamani vyote vya kale vimepita.
Behold, all things are become new.
Tazama mambo yote yamekuwa mapya.
So Paul tells the church here at Ephesus.
Sasa Mtume Paulo analiambia hili kanisa la Efeso.
Verse 14, that we henceforth these things, this growing up that he wants us to do.
Ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku.
So that we henceforth be no more children tossed to and fro.
Ili tusiwe tena watoto wachanga tuliotupwa huku na huku.
And carried about by every wind of doctrine.
Na kuchukuliwa na kila upepo.
By the sleight of men.
Kwa hila ya watu.
And the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive.
Kwa ujanja tukizitafuta njia za udanganyifu.
There are many teachings out there in the world.
Kuna mafundisho mengi huko nje duniani.
There are many teachings inside the churches.
Kuna mafundisho mengi hata ndani ya makanisa.
But one of my concerns for each of you.
Sasa moja kati ya vitu ambavyo navijali sana hapa kwenu nyinyi
is that you not be led astray by the teachings of this world, the doctrines of this world.
Kwamba tusidanganyike na tusipoteze kwa haya mafundisho ya hapa duniani.
They'll try to teach you they have a way.
Wanataka kuwafundisha kwamba wao ndio wana njia.
But there's only one way.
Lakini kiukweli kuna njia moja tu.
Solomon in the book of Proverbs.
Sasa Suleimani katika kile kitabu cha Mithali
said there is a way that seemeth right unto a man.
Anasema kabisa kuna njia moja tu ambayo amewekewa mwanadamu.
And the ends thereof are the ways of death.
Na katika hizo njia Biblia inasema hivi kuna njia nyingi ambazo ziko machoni kwa mwanadamu.
When we follow after the thinkings of our own mind.
Lakini hizo njia ni za udanganyifu kwa sababu tunakuwa tunaweka akilini mwetu.
And we follow after maybe people in this world that are teaching us things.
Tunapokuwa tukiwafuata watu wa dunia na mafundisho yao,
it'll be a way of death for you.
Itakuwa ni njia ya kifo, njia ya kupotea.
It can bring much sorrow into your life.
Inaweza kuleta huzuni nyingi kwenye maisha yako.
So Paul says grow up.
Sasa Mtume Paulo anasema hebu tukue katika neno.
Listen to these teachings.
Tusikilize haya mafundisho.
Don't be tossed about by every kind of teaching.
Usipotezwe na kudanganywa na mafundisho mengine yoyote.
But he says speaking the truth in love.
Biblia inasema kuzungumza ukweli na upendo.
That we may grow up into him.
Ili kukua hata tumfikie yeye.
In all things.
Katika yote.
Which is the head.
Yeye aliye kichwa.
Even Christ.
Kristo.
From whom the whole body.
Katika yeye mwili wote.
He's talking about all of us now.
Ukiunganishwa hapa anazungumzia sisi wote hapa.
Fitly joined together.
Ukiunganishwa.
And compacted by that which every joint supplies.
Na ukashikanishwa kwa msaada wa kila kiungo.
According to the effectual working.
Kwa kadri ya utendaji.
In the measure of every part.
Wa kila sehemu moja moja.
Maketh increase for the body unto the edifying of itself in love.
Kukuza mwili upate kujenga wenyewe katika pendo.
Every one of you is an important part of this body.
Kila mmoja wetu ni muhimu sana katika mwili.
You might sit there today and say, well, this person stands up and preaches.
Unaweza ukakaa huko ukasema huyu mtu anasimama hapa na kuhubiri.
Or this one leads singing.
Na huyu hapa anakaa hapa anaongoza kipindi cha sifa.
Or this one prays.
Na huyu hapa ataongoza maombi.
You know what do I do?
Sasa nini hapa mimi ninachokifanya sasa?
But every joint of your body supplies something important.
Lakini kila kiungo katika mwili wako kina kazi fulani ya kufanya.
Even my little finger is important.
Hata kaka kidole kangu kadogo ni muhimu sana kwenye mwili.
And even the little finger in the house of God is important.
Hata vile vile katika mtu tunayemwona kama ni mdogo sana katika kanisa ana kazi kubwa sana.
So don't ever think you're not important in the house of God. Wewe
usifikirie kwamba wewe sio muhimu kanisani, una kazi yako.
Just your presence here cheers the pastor.
Weka umuhimu wako katika kanisa.
Just your presence here cheers the heart of God.
Hakikisha una uwepo wako katika Mungu hapa kanisani.
Seeing you being obedient in these things.
Unatakiwa uwe mtiifu katika hali ya Mungu.
This I say therefore.
Sasa haya mambo ninazungumza kwamba.
And testify in the Lord.
Tena nashuhudia katika Bwana.
That ye henceforth not walk as other Gentiles.
Tangu sasa msienende kama mataifa.
Who walk in the vanity of their mind.
Waenendavyo katika ubatili.
Having their understanding darkened.
Na nia zao.
Being alienated from the life of God.
Ambao akili zao zimetiwa giza na wamekataa.
Through the ignorance that is in them.
Ambao wanakanishwa na Mungu kwa sababu ya ujinga wao uliomo ndani yao.
Because of the blindness of their heart.
Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao.
Who being past feeling.
Ambao wakiisha kufa ganzi.
Have given themselves over unto lasciviousness.
Wanajitia katika mambo ya ufisadi.
To sin.
Wapate kufanyizia kila maana ya uchafu.
And work all uncleanness and greediness.
Kila namna ya uchafu na kwa kutamani.
But ye have not so learned in Christ.
Bali ninyi sivyo mlivyojifunza katika Kristo.
That's not what you've been taught in the house of God.
Hicho hatujajifunza katika nyumba ya Mungu.
In the house of God you've not been taught to go out here and chase after the world.
Nyumba ya Mungu hapa huwa hatufundishani kwenda huko duniani na kuanza kufukuzia vitu vya ajabu.
But you've been taught to grow up in Christ Jesus.
Hapa kanisani unafundishwa kukua katika Mungu kupitia Yesu Kristo.
And walk in good works.
Na kutembea katika matendo mema.
Which God has before ordained that you should walk.
Ambayo Mungu aliyasimika hapa kwa ajili yako.
So and I'm going to summarize.
Sasa nakwenda kumalizia.
If you get your Bibles,
sasa kama baadaye ukipata Biblia yako,
and you read verse 22 through verse 32,
ukianza kuanzia mstari wa 32
22 through 32,
mstari wa 22 mpaka 32 hiyo hiyo sura ya 4,
you will read these things.
Uweze kuvisoma hivi vitu vyote pale chini.
He tells us to put off the old man.
Biblia inatuambia kwamba tuweze kuondoa ule utu wetu wa kale.
And to put on the new man.
Na tuweze kuvaa mwili mpya.
If I had a new coat and an old coat.
Kama hapa ningekuwa nina koti jipya na koti la zamani.
I'd show you how you take off the old coat.
Ningeweza kukuonesha namna ya kulitoa ile koti la zamani.
And put on the new coat.
Na ningeweza kuvaa koti jipya.
When you're a new creature in Christ Jesus.
Unapokuwa kiumbe kipya kwa Yesu Kristo.
All things have passed away.
Vitu vile vya kale vya zamani huwa
tunaviacha.
Mambo yote ya zamani yanakuwa mapya.
And so we're to put off the old man and his deeds.
Kwa hiyo inatakiwa tuutoe ule utu wa zamani na matendo ya zamani.
And put on a new set of clothes.
Inatakiwa sasa tuvae mavazi mapya.
He says the old man is like this.
Anasema hivi mtu wa asili mtu ni kama hivi.
In other words, here are some things we need to put off.
Sasa kwa maneno mengine hapa ndio vitu ambavyo inatakiwa tuviondoe.
He says, put off lying.
What verse?
Lying, verse 25.
Mstari wa 25.
Wherefore, put away lying.
Biblia inasema basi, uvueni uongo, uvueni uongo.
And speak every man truth with his neighbor.
Mkaseme kila kweli mtu na jirani yake.
For we are members one of another.
Kwa maana tu viungo kila mmoja na kiungo cha wenzake.
Be angry and sin not.
Muwe na hasira ila msitende dhambi.
You notice Paul didn't say it was wrong to get mad.
Sasa hapa ndio Paul alikuwa anamaanisha kwamba sio kitu kibaya wewe kuwa na hasira.
When I look out here in the world at many things that are going on.
Sasa hapa nikiangalia hapa duniani vitu vinavyoendelea.
I get mad.
Vinanitia hasira sana.
But I don't go out there and attack those folks and commit sin.
Lakini siendi kwa hao watu na kuanza kufarakana nao nisitaki nitende dhambi.
It's a righteous indignation that's in my heart.
Sasa kuna haki ya Mungu inachemka na kuanza humu ndani ya moyo wangu.
When I see people living such evil lives.
Ninapoona huko nje watu wanaishi maisha ya uovu na maisha ya uasi.
When I see people deceiving God's children.
Ninapoona kwamba kuna watu wanawadanganya watoto wa Mungu.
Teaching doctrines that they should not teach.
Wanafundisha mafundisho ambayo haikutakiwa wafundishwe.
But I'm to be angry.
Inatakiwa niwe na hasira.
Yet without sin.
Lakini nisitende dhambi.
He says neither give place to the devil. Well, let's go back and read above that. Let not the sun go down upon your wrath.
Inatakiwa usiache hasira yako ikuongoze.
In other words, don't stay angry all the time.
Kwa maneno mengine, usiwe na hasira muda wote.
He says you would give an opening to the devil.
Kwa maneno mengine unaweza unaweka milango yako inakuwa wazi kwa shetani kuja kukuingilia.
When you get mad and stay mad.
Unapokuwa una hasira na ukabaki kuwa na hasira.
It's like you say, come on devil, come on in.
Ni sawa sawa sasa unamkaribisha shetani kwamba njoo uingie kwangu.
We're not to give a place for him to take up residency
sasa,
in our life.
Hatutaki tumpe nafasi ya kufanya makao ndani yetu.
Let him that stole steal no more. Verse 28.
Muibaji asiibe tena bali afadhali afanye juhudi.
In other words, don't use your hands for evil anymore.
Kwa maneno mengine usitumie mikono yako kwa ajili ya uovu.
But use your hands to do things that are good.
Lakini utumie mikono yako kutenda kazi iliyo nzuri.
That you may have to give those that have in need.
Ili upate kuwa na vile vitu ambavyo mbingu inahitaji.
Instead of taking away from those that have need.
Na ili usiweze kuchukuliwa hivyo vitu ambavyo unavihitaji.
Don't let corrupt communication proceed out of your mouth.
Usiweze usizungumshiane na yule 29. Neno lolote lililo ovu lisikutoke.
But that which is good.
Bali lililo jema.
That you may minister grace to the hearers.
Na kumfaa mwenyewe kuhitaji.
Don't grieve the Holy Spirit.
Ili liwe neema wanaoyasikia. Mstari wa 30.
Whereby we are sealed to the day of redemption.
Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu na Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri kwa siku ya ukombozi.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor.
Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele.
And evil speaking be put away from you.
Na matukano yaondoke kwenu.
With all malice.
Pamoja na kila namna ya ubaya.
And be ye kind one to another.
Tena iweni wafadhili ninyi kwa
ninyi. Tender hearted.
Tena muwe na huruma.
Forgiving one another.
Mkasameane.
Even as God for Christ's sake has forgiven you.
Kama na Mungu Kristo alivyowasamehe ninyi.
If you're new creatures in Christ Jesus.
Kama wewe ni kiumbe kipya kwa Yesu Kristo.
You've been born of the Spirit of God.
Ina maana umezaliwa kwa kutumia roho ya Mungu.
He says put away lying.
Anasema uondoe uongo.
Put away stealing.
Uondoe wizi.
Put away anger.
Uondoe hasira.
Put away bitterness.
Uondoe uchungu.
Be forgiving one to another.
Uwe mtu wa kusamehe.
He says that the basis for us forgiving each other.
Anasema vitu vya msingi kwetu.
Is the same basis that God had for forgiving you.
Ndio vile vitu ambavyo hata yani kitu cha msingi kwetu ni kusameheana kama vile Mungu alivyosamehe.
The blood of Jesus Christ.
Kupitia ile damu ya Yesu Kristo.
Can you see that how this principle should work in the church?
Unaweza kuona hizi kanuni zinavyofanya kazi hata kanisani.
Have you ever said about one of your fellow church members?
Umeshawahi kuzungumza hata na mwenzako hapa kanisani?
Well, they didn't treat me right today.
Kama mwenzako anakusimulia kwamba leo mimi sijatendewa haki kabisa pale kanisani.
He didn't speak to me today.
Kwamba mtu fulani hajanisalimia leo.
He didn't come over and greet me today.
Hajaja hata kuniona na kunijulia hali.
And suddenly you get mad about things going on.
Kwa hicho kitu hapa kanisani basi unaondoka ukiwa umekwazika sana.
He says we're to forgive one another.
Sasa Biblia inasema kwamba tusameane sisi kwa sisi.
Even as God for Christ's sake hath forgiven us.
Kama vile Mungu ambavyo kwa kupitia Yesu Kristo alitusamehe sisi.
In other words,
kwa maneno mengine,
some people will say,
kuna watu wengine watasema,
I'll forgive them when they come and apologize.
Kwamba nitamsamehe yule mtu mpaka aje aniombe msamaha.
Or when they come and ask for forgiveness.
Mpaka yule mtu akija mimi kuniomba msamaha ndo nitamsamehe.
God forgave us before we ever said a word.
Mungu sisi alitusamehe kabla hata hatujasema kitu chochote.
Christ died for us while we were yet enemies.
Mungu Yesu aliweza kufa pale msalabani lakini bado tulikuwa maadui zake.
He forgave us because of the blood of his son Jesus Christ.
Alitusamehe kwa damu ya mwanae mpendwa Yesu Kristo.
And he calls on us to have the same heart for each other.
Kuita katika mwito wake ili tuwe tuna moyo ule ule wa Yesu Kristo.
May God bless you.
Mungu awabariki sana.
To walk in the things of Christ Jesus.
Kutembea katika njia za Yesu Kristo.
So that God may say.
Ili kwamba Mungu mwenyewe aweze kusema.
I greatly rejoice when I see my children walk in these things.
Kwamba ninafurahia sana ninapoona watoto wangu wanatembea katika haki.
May God bless you.
Mungu awabariki sana.
Amen.
Amen.